ਰਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। Saganta kenye jumata darbe ke satwa e sera wala buma presif mirgaw de fannu argachu kanilalen hayu seraft intalakatay hunde dugasa beljemirra gazite saf gulala marsa interneti opride dame urma hasof sisun kenye ne yadatama her ethiopia wae yade ofi wala ta anib sachu maljed gafi jeduf debi derga gohunden kenen jerqamna jallenne to hasof sis
her ethiopia okay yetedi demi sagali ratti halatu kameni mirgi presi mirgi dubbachu yado fi afani barrefaman mattansan rtv media le addadatin tamsafachu khara addada ibsachu kun hala baye ifaf bareda ta'in seyrota addunya kanarajiran hunduma qittetti barecha mi barrefame jira rakkinni jiru rakkina rawachuti rakkina cherri ofi barresanin wulu feda dabuti natti fakkata
kanafi wala bumman yaada ofi ibsachu dafi ummanni odefanno argachu ofi mirginni qabu cabeera jette yaada
heera kana kan qabsu labsin gara biraabeera labsin barakuma lamafshani asittibe tokkos waaye presi laalchise heera mootumma bijitti sana bushun kan qabseda
dargaggo hunde as united states sit ambassador ethiopia girma birru qabtiati kaaste waaye labsi kana radio salamif akkajjechu nibsani ruadageñ
ያንዳንዱ ጭብጥ ውስጥ ገብቶ ያንዳንዱ የተከሰበት ነገር ምንድነው የቀረቡት ማስረጃዎች ምንድናቸው የመሳሰሉትን ማየት ነው እንጂ አዋጁን ለፖለቲካ ጥቃት መሳሪያነት ተቀመዋል ከሚል ፍረጃ መጀመር ተገቢ አይመስለኝም
ለሐለቀ በተማ ጅሩ ከሰ ተቆጥቆን ሰነኒ ማሊፊ መተመን ረጋን ዲያቴ ማሊ ከጀዱፊ ከነም ብሮ ኢላሉ በርባቺ ሰመለ ለብሲ በየኩን እርገመ ሲያሳፍ በኤጀደኒ ፉደቹን ዮካየኩን ስሪነትን ፈካቱ ጀዱ አምባሳደር ግርማን አትማል ጀተሁንድ
ለብሲ ይሮበው ሐል ሄርሙቱ ማይሳኤ የሙን ዲቴይሊ ኢሳደካ ኩንገሩ ለብሲኒ ሮጋባባ ከሰትበይ ዋይ ፈከኛፍ ኤንጂኦፊ ክሬሲ ወልቀበቴ ሴሮተ ኩመለማፍሸኒ አሲቲ ገዲያ አንከነ ዮዳለ ሄረ ቢይቲ ሙልቹ ሰና ካን ወልቲ ቡዳ ጀቹላ አናፍ የሮ አማቲ ጎቻ ዳንስ ለብሲ ዳንስ ምርጊ ክሬሲ ምርጊ ዱበቹ ያዱቪ ኢብሰቹ ካላን ዳንገ ፈመጅረና ተፈካታ
አስረቲ ደርጋጎ ደሜ ካንንስ ጋፈቹ በርባዱ ኦዴፈኖን ጅራኒ ሃንጊቶኮ ኢፈቲ ባውዲ ሱን ማርሳሌን ኢንተርኔቲ ዋና ደዳ ከመጠንሰኒፍ ከራሳቄ ከጀደንጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያሞ አማከ ደጋማ ጅሩቲ ጋዜጦተ ተኮቶኮ ጥፋጅሩ ኢሰከነተ ምትላልት
ማርሳሌ ጅራቾ ተተከሁ ዳለቶተ በኢትዮጵያቲን ኦገነ መንዱዋ ወሶንታኔ ጉያላ ማፍሰዲን ደብረ ከነ ከስቲ ታይዮላ ለተኮፋ ኖርዶፍቶኒ አመንቲ እስላማ ምርጊ አመንቲ ቢየከኛ ከስቲ ኑፋ ከበጀሙ ጀዳኒ ጂኦታ ሀገሰደታኒ ሪራ ባሃጅሩ አልጀዚራን ገባሰ ሰነርገ ጎዴም ወደ ዌብሳይትን ኢሳ ከጩፋም የገባስኒ ኑ ገሄጅራ ዋሽንግተን ፖስት ተቱምቲ ሳ ዋሽንግተን ዲሲ ከንታይ ጉያላ ማንዱሮ ዋይ ፈያሲ አቺቡቴ ሙሚቸ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ራቲ ገባስ ኢሳን ጎዳኒም ቦዳ Washington Post lab Ethiopia ke sitilallamu akandanda min gabafamati jira sendebre masawan broadak odefno dadda Facebook fi Twitter bakakadara walitika bundanda kana ke storyfy fancy sabab makana walqabaten akka diyesan ke sitilallamu dandamne godame tijira sendebre city gazeta jedamu torballama dura ogurame sendebre torbanda brekesa geggesan fitida obbo tamasken dessalay manhidatti amame akajjeche saken nufi himannan torbasad de takka akerati diate barrese ifsejira sanitis develop guya sadi afurdura kan motum masan de gara bara era daf jerame dubbatamature ethio channelis akasmatis dimma ministera civil service di sana kan tay junaid sado hati manai sahidamu wol qabateni gabasa sanirati godameni sunis uguramu kalesta dagame jira
demsay manna kana kanilalenis ambassador girman radio salami fakajedaniru
firdbet saw sikkasses yemittayekaw banqesochna baattakalai awaju betezagajjebet menfes adellem saw mitayekaw yemittayekaw beyandandu anqeslay baatafaw tifat no mitayekaw
namni mana murtitte rohimatamu keyeta serarattirkate gafatam waligalan hala labsin sun itikoppa irattirkate hingafatamu akake yetajirutti balle sarawatef adabama jedaniru Sirni himannaa kun mana murtii banaa fi hundumtuu seenee dhaggeeffachuu danda'utti waan gaggeeffamuuf sirriidha sirrii mitisa jedhu arguun salphaadha jedhan.
Biyya san keessatti namni waan mootummaan sun hin jaalanne waan mootummaan sun hin feene kaasee hundi shororkeessituudha. Sanirra dabree waan naga biyya sanii booressituudha. Duwwaa akkasitti ilaallama.
Dargaggoo dame qabxii himata shororkeessummaa ati jettu kana laalchise. As Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Girmaa Birruu akka jedhaniiru.
በአሸባሪነት ተግባር ላይ መገኘት ማለት ቦምብ ማጥመድና ማፈንዳት ብቻ አይደለም። ወደዛ ሊያመሩ የሚችሉ የተለያዩ ተግባራትን በየደረጃው ማከናወን ነው። እነዚህ ሁሉ ያስጠይቃሉ።
ሆጂ ሾሮርኬሱማ ረቲ ቦቦኡ ጀቹኒ ቦምቢ ጫመዱ ፍዶሱ ቆፈሚቲ ጎቸ ገረሰነቲ ነመገሰን አዳዳ ሰደርካ ሰደርካን ገገሱዳ ጀዱ kunundumtu nama gaafachiisa namni kana godhes sadarkaa sadarkaan adaba argata kun immoo itti gaafatama mootummaati kanaaf raawwataa jedhu dargaggoo damee orma waan kana irratti dubbattu qabda.
Keenya hin dubbatinaadha jechuudhaaf deemaa jiranii osoo isaanii danda'ame tariiti dhufaniima kan biyyoota addunyaa hundaa'u cufuudhaaf hawwiksii waan qaban fakkaata.
Garuu gaa kunundumtu garamitti nu geessa dargaggoo hunde.
Wantuma mootummaan sun jaallatuuf jibbullee adda baasanii beekuun nama rakkisa. Yeroo tokko tokko seeronni isaanii waanuma eeyyaman sana gochuu keetiin seeruma raawwachuu keetiin yeroo itti adabamtu jira. Yeroo gara biraa immoo wantuma heera irratti tuqame heera cabsuudhaan seera baasanii ofuma isaaniyyuu unconstitutional proclamations jedhama wantoonni akkasii labsii heera mootummaa daangessu baasuudhaan uummata mirgasaa daangessutti jiru warra kaan akka barbaadanidhu. Kanaaf uummata sodaa guddaa keessatti gateera kun. Egaa haala kana yootti fufame uummanni hadheeffannaa inni mootummaa kana irratti qabu jabeessa malee uummata laafii sanatti hin fakkaatu naan. Uummata miiliyoona 80 olii garee muraasni gatii qawwee fi aangoo farkaa qabuuf uummata haala kana garmalee gaditti jige. Uummata sun mootummaama kanaaf illee gaarii ta'anatti hin fakkaatu. Mootummaan kun dubbicha lalaafisaa deemee uummataaf iftoominaan mootummaa sabanaa deemee haala itti rakkinni biyyittiin hidda jabeeffataa jiru kun itti laaffatuuf itti hiikkatu faluurraa kan darbe humna jiru hundumatti fayyadamanii sabarratti jiguun umriima mootummaa kanaaf illee istaabiliitii biyyittiif furmaata argannaa rakkinoota biyyattii keessatti dhalataa jiraniif yaaddoo guddaa keessa galchanatti fakkaata. Kanaaf haalli itti amma deemamaa jiru dogoggoradhaa dhaabatamee yaadamuu qabaa. Akka mootummaa itti gaafatamummaa qabu tokkotti dhaabatanii maal gochaa jirraa maal hojjetaa jirraa paarlaamaan keenya seera akkamii baasaa jiraa poolisoonni keenya maal gochaa jiruu jedhanii yerootti of gaafachuu qabannatti fakkaata. Yerootti addunyaan akkasittiin bulaa jirtu miti kuni. Kanaaf yerootti baay'ee deebisanii of gaafatanatti fakkaata aangoonni Itoophiyaa.
Dargaggoo dame marsariitii adda addaa cufuuni akkuma teettee lamma gaazexaa biyya keessaa fit jedhamu cuccufamuun kuni isin warra marsariitii gaggeessaa jiru kana amma immoo golee isin buusa. Maali addu?
Lurratti 100 fidu. Yeroo amma keessa jiru kun akkuma sossoha uummataa kan kaaba Afrikaa fi jiddugala bahaa irraa argaa jirutti bara sooshaal miidiyaa feesbuukii fi tuwiitariidhaan namni akka fedhetti wal qunnamuu fi odeeffannoo dabarsuu footoo telefoonaan kaasanii erguu ofii uf gabaasuu bakka uummanni danda'etti asichi nama ugguruu waanuma hin danda'amneedha. Kanaaf gara akka Itoophiyaatti yoo akka tokkotti ilaalle biyya sana keessatti sooshaal miidiyaa illee ugguruudhaaf akka deemaa jiran waan ifa ta'eedha. Maaliifii televizyiinii isaanii irratti waan sooshaal miidiyaa daqiiqaa 21 yoo kana haasaa gochaa turanii kan achiis kaadiroonni isaanii asiif achitti waan isaan bubuusan irraa yoo laallamu sooshaal miidiyaanis naga biyya sanii booressu irratti akka jiru irratti waan walii galan fakkaatu. Haa ta'uyyuu garuu yeroon suni darbee jira. Asichi yeroon uummata ugguranii waanuma nuti isinigga darbanne qofa dhagaha sanuma qofa odeeffannoon jiru yeroon itti jedhamu darbee jira. Karaa adda addaa waanuma amma isaan ugguranii irra taa'an kanaa'u websaayitiin akka keenyaa iyyuu namoonni mala ittiin gura isaanii sanirra utaalanii ittiin laalan hunda baranii jiru jechuudha. Kanaaf nuti wanti nuti hojjechaa jirru uummataa fi gurra ta'uudha. Uummata sagalee hin qabne saniif sagalee ta'uudha. Uummanni biyya keessa jiru iyyuu arguu baasu addunyaa waan isaan gochaa jiran kana ni arga. So nuti directly addunyatti waan uummanni itti jiru waan biyyi sun itti jirtu ibsaatii jirra. San immoo akka carraa ta'ee biyya san keessatti dhorguu danda'ani malee asitti dhorguu hin danda'ani. Kanaaf haguma yeroodhaa bitachuudhaatti jirani malee guyyaa dhiitee bariitu hunda inni isaan ofitti addimmeessaa jiru kuni fuudhee gaafa bishaan isaan irra garagalchuu oolumaan arguuf jiranna.
dargaggoo damee ormaa fi hundee dhugaasaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Fayyaa ta'e jaalanne.